Lani Grace in a this one. Nyimbira kwe baby, na bino byengo na byonna, bamazima mikolera kwe baby. Nebonda banga nsanyu sezena, mbera nsanyukira kwe baby. My baby, my baby, mbera mbikolera kwe baby. Mukwano ye kwampa amanyi, nebwe mbera nkwete mwesubyo, lukulaba ko nzira mwamanyi, nzira mwamanyi. Mukwano mbereddewo, omereddewo, onyiddewo mubi. Ali kunjaya, aliba mubi, ali kusanga, wakubali tusanga femi, femi. Ma baby ye kwa ananagiza, ananagiza mutiro. Ah, bulungi bote babugeza geza, tebakugeza kubalala. Ewo ndabanga nyimba zena, amazima nyimbira kwe baby. Na bino byengola byonna. Mazima mikolera kwe baby. Ewo ndabanga nsanyu sezena, mbera nsanyukira kwe baby. My baby, my baby, mbera mikolera kwe baby. Dali oli wanjawulo, oli wanjawulo nyo. Mukwano oli kya muwendo, oli kya muwendo. Kwe mbera nawe siyinza kwetamwa, wadde ddakiika emu bweti. Mukwano siyinza kwetamwa. Kisumuzo ch'obulamu bwange, yagwe ensula y'obulamu bwange. Mukwano gwe kisumuzo ch'obulamu bwange. Ewo ndabanga nyimba zena, amazima nyimbira kwe baby. Na bino byengola byonna, nga mazima mikolera kwe baby.